Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musiddo modon, almudo modon, hoddido modon, burado andirede, Cernu Usman, Jallo Carrefour Lenkeri, tawado e almami be ondon nokku. Hara en hebido yamirore, immorde e sudu cellal leydi ndin, wonde mati, no fota yewti dede famondire, fi naunare, annanonde yawtunonde do heede duubi jeego baawo harainde yewari alhamdulillahi rabbil alamin de yottanaken e der leydi meden senegali kono leyde de heruden do den wodi kande feeni harainon hiderreni ko yawtinden dido duubi didi walla de do hitande yawtunde donde no anini senegal fo hara hiden toro alla ka woni ton yoton sellu haadana en ton waasa kade hewtude ga kono non e nder dum kade haray ko enen wallitoto hore meden wallitoden doktor be leydi ndin e renude hore meden e renen bengureji men din ka nder kodoli meden haray enen fo wona en andube enen fo na en waawobe halude kono non kala sen hebi goto jettaado e meden yo yewti yimbe ben dum waase yawede accite hakkille e mudum hiden taski nde do nawnare nde wondudo e mudun do sanga nden arayno yimbe wobbe ne wiyayno ko be wona julbe tun hebatande walla hinde yabano walla hinde wodduno kono hadare nde fotti aduna Allah on fu do non ko leede de keruden do den nanuden de balde wonde matinde natiton wombe ton ben non no tinni no habodum kono non en andanu fu torta hiden andi nawnare na wayawa yite a nyippay ha yakora wonde mati sidanike morlonde immo futtoya dula goddo hubbita tampina leydi ni fo haray ko honno non waweten dum haborde ko enen mako babi leydi ben e jibinande leydi den goto be goto jetta responsable hore mum wiya ko doftor hore mum ko doftor galle mum ko doftor hodo mum sa yi hunde nda e hettinari walla ari e nokku tindini nawnare nde afamar yetta dum kisan walla nodda doktor kisan wiya dum do mi faamar dum yo ar en hala nono maale munden e sifaji munden jiyan yaltay on tigi e dulaji buy bandu dum kade wulay hore de musay sangaji godde pujje waday e makko din do piji fo en hala nono ma dum ha joni ko kayre tan arti nawnaari wetende e volanden de lannaari haray non enen horbe di do frontieji meede ko enen woni bafangal ko enen woni ridon sa yi enen hiden sikkito fi nde do nawnaare yawtunde de wiyetende coronavirus ko tiakaane ko bayrika ka laamugu woni to nde yanil sika ka frontiere gande yanil nonde gaynaino leydi ni kono bayrika ka joma dole nde adori be yetti kabore mabbe fo be dartinde woni enen alhamdulillahi rabbil alamin ko en naniri noppi en yiraari gite haray dum do julbe be fo yo watta yilay dum sa yi neddo no rewa Allah walla no faggo darna dum do fo ko cellangal walla a sellira haray en fota dum yawade accito den hakkille mudum juuludo fo kade duoyo Allah ittufira e nawnaare nde haray julbe ben humpitaama den nawnaare den hinde ruuga sera meden do nde wodditaake en haybat tay woddinde kade e meden siide hara ko leede wodditinode bayri yimbe men no yaha yimbe men no ara haray hiden andi dum no batti en wattane yile en nyabbuli din en yi kaso mo jogorde yaltude mudum do haray yo Allah beydu wallude yo Allah beydu faabaade en ko rewi Allah jokki en dan e mudum yimbe membe kade duita faale mo yida mo hettinaare fo duita faale maada e mudum wata dabbu goddum e makko ha dabba ko a gaynata na bana galle maada na bana kunduma na bana koteji maada ka hodirda dum fo dum don fo kade ko accitagol hakkille mudum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on jaraama on weltanaama assalamu
odo kibar ko hebari ko e lam senegal rewna ko e USAID breakthrough action
kala palade hebde hen ko laabi a nodda e oɗo numéro 800 00 50 50 ayobara haymbudu